na kunena kwako nitaimba tufani japo zili kwako nitaimba nichapoteswa kabisa kwako nitaimba nichapodharauliwa kwako nitaimba.
Shikimu, Jireel Shaddai.